sana makarao wasivunje raya. Unajua wakiona hizo raya wanaingizaga kale ka uoga ka kiraya. Juu wakiona raya ka sisi raya za kawaida yuga. You guy unaonua wojo. Kwanza ukipatikana kwa kona mali karao unaona hakuna kamera. Patia rungu ine kwanza kabla kamera ikutatange. You guy jo. Unainua mkono kwa kona. Larry! You're killing me! Take pictures!
Larry anafika anaanza kureport na wewe. As you can see here.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture scientist.
Ian Thiong'o the legend himself.
Na kama kawaida before tuanze lazima tukuremind kuwa the Euros 2024 ziko GoTV, sindio?
Yeah.
So kiwa kwa GoTV unaweza watch all the 51 games of the Euros. Na tumekuwa tukiwatch watch my games kadhaa hapa jo. Mi game jo, kuna game ile ni disappoint jo. Uholanzi versus Ufaransa.
Guy, my team
lazima
is your mind.
Lazima jo niulize. Kusu nilichekiraya ya. Okay. So alafu mi team yangu ilichoma.
Yeah.
Uingereza.
Uingereza.
Uingereza, kitu fani ni, unajua robo alipredict jo. At it will barely beat ilikuwa ni Serbia. Alafu tutasafa na Denmark tu. Ingia Denmark. Like ile team haikai ile team. So sijui.
Saka fanye mambo.
Yeah. Mr.
Saka yeah, wa nani? You guy my team Samava, you guy. It's chomai. Si tuko timu moja na Iraya. But vile imeanza I think after 2018 World Cup France ijakuwa that. You know, because that World Cup ingine wali nile they just wali cruise too pole nini very hard to the group stages out of the group stages knockout. Na saina on of course as much as I love them, okay, I'm there because of my boy Kante. Yeah, I have a soft spot for that guy, man. So naona wanachoma. Hata ile bao tulifunga nini opening match ilikuwa tu ni rebound million goal flani alafu ingine was a nil-nil. So group stage nataka ngamjichoche
na so far
mkipata kitu mbele yako napita nayo.
Nime feel team imekuwa exciting kwangu jo, of course ni team ya Cristiano Ronaldo.
Portugal
wamekuwa nayo.
Wamekuwa wakifanya mambo.
But pia hata ni remind yourself, of course unaweza check hizi games zote uki stay connected to GoTV ama kwa uko umeikata ukienda hapo umereconnect. Na hizi games unazipata kwa package kama vile GoTV Plus, sio? Kuzo unajua zile package go juu na GoTV Plus ni thao peke yake per month ni 999, sindio? Apart from GoTV Plus unazipata kwa Max, unazipata kwa Super, na pia unazipata kwa Super Plus. Na ukiwa na subscription ya GoTV unazipata GoTV Stream, inamaanisha sasa unaweza kuwajua kwa traffic jo kikacheki jo
anytime
ukienda ukienda mtaani. So make sure umecheki Euros. Mi bado atakuwa na team yangu vile ita perform kwa the last group stage alafu ndio nijue kunaendaje. But size prediction yangu ni anene sioni England ikipita round of 16.
Your team B.
Kanaenda kulimwa you guy. Kubali tu. Kanaenda kulimwa mbaya.
Kitu fulani hata hiyo team yenu. Ufaransa. Sioni kienda mbali. Especially kipata na Spain ama Germany. End of the road.
Yeah,
itakuwa boys to men.
The teams to watch sahi ni Germany, Portugal, Spain. Those three.
Spain wako fiti, niliona game yao na Italy. Hiyo alipiga Italy ka 1-0 guy. Alipiga hiyo ya robo ilikuwa itwa Lasagna ama ilikuwa itwa.
Kuna alafu
Azuris.
The Azuri. Alafu for the first time. Have you ever seen a black player in a Spanish squad? Inaki Williams,
Inaki Williams pia kuna kala kama toy. Toy fulani hapo anakaa mwalalo yalo.
Yeah. So this dude, man. This good sasa ni Saka wa hiyo area jo. So it's ni interesting anime nini. Of course you can always if you miss a match bado kuna highlights. Unfortunate but yeah, tunakwambia just ukiwa pale kwa app unaweza follow the game live everywhere. So Spain is Spain, Germany, Portugal and teams to watch.
Yeah, so vile nimesema jo the GoTV stream app ayone zaipata kwa phone na pia unzaipata kwa tablets na pia kwa ma laptop. Bado haijafika kwa TV lakini unajua bado unza enjoy game yako vile tumesema una enjoy in HD. Euros 2024. Euros ziko Go TV ekonene.
Ekonene.
Alafu lazima sasa tubongejea vitu kadhaa zile zime happen, na mimi leo kama nashindwa kwa nini Mwafrika hana furaha ni juu nimekuwa nikiwatch news na news never lie.
Hata umesuta.
Never lie. So juna your news never lie.
Yeah.
Nikiwatch kwa news nikaona watu kama akina Faruk Kibet na Cheragei wanasema kuwa the protesters have been paid. Rapture na Ian mabiste zangu. Hizi raya. Yani Ian, si raya ni lete birthday cake. Ikipatiwa do ya kuenda protestao. Yani hata mwezi ni achia songo. Yani, dudes, man. This is unfair.
Okay, whatever happens.
Ay.
Whatever happens kwa streets you guys. You guys ni sisi na Hanifa.
You guys just ni achia kakiti.
You guys ni sisi na Hanifa.
You guys kakitu gani?
Na uoni mpaka nimeva combat ta. Ah. We are soldiers in Japan.
You're combating, bro.
Yes, we are combating.
Ah, you guys, jo. Hakuna mtu mwenye anaweza afford baddies. Baddies si protesters. So sijui nani anaweza kumlipa. Sijui ni kwa nini Faruka anapata hii idea.
Yeah.
Baddies huwezi wa afford. Unajua baddies wale kama akina kare wa huu, na atalipa kare wa huu. Uleza mtu hii kweli, akatoke kwa streets. Haizi kubali, itakuwa ngumu.
But sasa, niyo nashindwa na hizi raya zime surround the president. Like, how desperate are you? Na pia, at some point, si president nafaa kuambia hizi raya jo. Yani, mina zambia jo, president, I know this is French, but you need to use STFU. Just shut the fuck up. Ambia hizi raya zinyamaze, because imekuwa embarrassing. First of all, umsa nituwa Faruk Kibet, alisema jo, Gen Z jo ni a terror group. Terror group. You know what I'm
saying? Terror school.
Yeah. You guys, Shababu, aliko like, what? We've been joined. Yeah, like how much denial does it take?
Ajui tera, ajui tera. Ajui tera ni kusema nini? Tera si jina ya kutumia na ama vijana wenye walikuwa tao.
Yeah.
Hiyo si jina ya kutumia nao. Kuna raya zinajua tera, you guy. Zile raya waga zinatupa magruneti, hizo ndo zinajua tera.
Yeah.
Walikuwa tu hata watupii makarao. Unajua kwa watupii makarao mawe. Si kama protest kama zile zingine za unapataga makarao wanapigwa na mawe.
Yeah.
Krawa kutupatia gas, wanahepa, ama wanashangilia. In fact, ilikuwa kushangilia most of the time.
Ilikuwa
tu ni nduru. Yeah. Ile moshi kutoka, waja. Wengi wako excited because, hata wengi wao, awajazee hiyo.
Okay. Kwanza, wacha tuanze
virgin lung.
Ian, wacha tuanze step by step.
Yes.
Kuna chiki kulikuwa na kitu saizi na itua preparing for the for protest.
For protest.
Na Mr. Rapture. Uliamka sangapi?
You guy niliamka ngware. You guy niliamka ngware.
The first thing ni shower. Oliver to suruwa.
Zii. You guy nilitua baka mama mattress huko inje jo. Kulikuwa na kasola. Nikami wajira nataka hii mattress kauke sababu. Naweza kuja nimechoka. Nataka nilale usingizi.
Unailalia mgongo wale.
Kwa nilikuwa mekojolea mattress?
Zii. Unajua nini, ukilalia mattress sana, hiyo jasho inashikanga.
Ina sink in.
So jua inakakaushaga, you guy. Kana kwa kamekauka vile nafaa. Alafu hiyo joto waga ina last the whole night.
Najua hauna anyone between the sheets. But sasa unaniambia there are no even sheets.
You guys ni jack pali ya story ya sheets.
Bare minimum.
Ni kale kakonda kama kale ka high school. Kale kanapitisha sweat straight to the mat. Aka absorb you guys. So mimi niliamka ngware. Jirani yangu akaniuliza. Nikwambia leo ni leo. Msema kesho ni mimi nataka kulala usingizi mnono leo. You guys.
Msema kesho ni Faruk.
Kesho ni Faruk. Na nilikuwa nafaa kwenda na raya zangu za zoezi, nilikuwa nimeambia hii raya. Raya zangu za zoezi hazikutoboa.
Hazikutoboa. So alafu ulivaa nini? Kwa sababu unajua kulikuwa na hiyo story ya kulikuwa na the body wear. Preparing for a protest.
Sikuvaa black. Raya za black zilikuwa
zina.
Nilivaa tu zile makotes zangu, you guy. Kulikuwa na hizo rumors raya zimevaa black zitabambwa, so nikaogopa.
Ati makote.
Makote.
Nimeshindwa jo.
Makote ni hizo njumu zangu, you guy.
Zile Nikes.
Si Nikes.
Ni Nikes.
Za green. Hizo ni Nike, hizo ni Cortez.
Oh, zile za green jo.
Eh, hizo ni Cortez. Hizo
ni viatu vya kukimbia, ile si kiatu ya protest.
But you think hizi
hizi viatu zako, hizi Kenyan brand huitwa? Enda.
Eh, enda.
Hizo ndio za kuenda.
You guys siku kwa napanga kukimbia. Si nilikuwa na the buddies.
Literally. Hizo za enda kajito.
Arrive faster.
Ndio. Like the name is.
Mimi siko najua ndakimbia. Eh, because you protest, ya Tuesday sikuwa nimeenda. Aso nikasema ya Thursday ndaenda na ya Tuesday ikuwa na hizo mbio. So nikajua nda nini ndavapoa because pia niliona pia madem pia wana come, you know, kuji unavaa zile za teke kabisa. Lakini sasa mbio ilitokea bila mimi kujua you guy. Sika bidi ni mguu ni ponyo vile wanasema.
Nilitoka ngwechi.
You guy nilitoka ngwechi jo.
Sasa kitu fani jo na ira haya. Unajua ira inaitwa rapture. Unajua su hang out na Ian. Sometimes we forget our age. Unajua wewe na take rapture. Wewe na 44 mnaangaliana.
You guy ni days. Ni days.
Yeah. Take. Naangaliana ana
kwa ana.
Alafu sasa shida ni kishafika ka 40 injuries pia zongo zinakuangalia ena so ena. So yana ananidungia ananiambia ira ya yes mad injury nilipula hamstring. So nilipulaje hamstring
ukiwa niliumia ilikuwa ni injury ya nini ankle na kuangana nayo inakuanga kwa mguu lakini ilikuwa ishapona. So kuna kijiko nilitoka hapo the buzzer you guy unaja kijiko. Kijiko ilikuwa inatoka from Kimathi Street na kutoka east side. Hata nilikuwa naambia era haya tukae place yenye tuko sure mbio inaenda hivi. Unajua protest zilikuwa mingi. Mnaenda kuhepa hivi mnaona raya zingine kaa so ziko zinakuja east side. Mnaanza kurudi hivi.
Kuna place tulienda kwa building.
Leslie and after me ingia kwa bibi. So natafuta ira haya, ira yeye ameenda first floor na mimi niko ground floor. Alafu zile raya za hapo chini ziko watu iko nini tena wakupande na wewe? Tuko pande tunapigania nyinyi.
Iko nini?
Iko. Uliniza raya nilikuwa nazo hapo ndio. Tulifungiwa jo. So nili twist mguu. Hapo hivyo the buzzer. Hiyo area nili twist mguu. And then sasa uzuri au makara walikuwa natuepesha. Pia walikam na wakachanganyikana na sisi. So wakapata haoni makara wenzao. So mmoja akona gun na ikona tear gas. Na huu mwingine akona rungu. You guys wajua wali switch haraka haraka. Wali switch haraka. Ruta masko, ruta masko. Wakipiga kona, ruta masko. Atino vane nyinyi, tunaona tiko na nyinyi. Kufika hapo hiyo nione wasema waliachilia hiyo tia
alikaachilia siku to disperse waliko na create space watoroge
na hiyo ndio kitu moja naweza sema ni fit na hii protest because makarao akiingia kwa raya awapigwi wafanywe nini raya zinawashangilia tu unasikia watu wanapiga nduru yani wanafurahia and then makarao wanaishia and then wakishafika kwa makarao wenzao tena wanaendelea kutupa nini hizo matia gas zao
ni guilt wako nayo juu wanajua what they do to us wanatuona ana kwa
unapiga raya iko hapo kukutetea so Mr. Ian your recollection so how uliamka saa ngapi
again nilamka mapema you guy around nilikupigia simu ya kwanza saa 3 asubuhi
ilikuwa 9
kwa 9 but mimi nilikuwa ngana shwari you guy I was only going to attend kwa sababu rapture alikuwa ameniambia atakuwa na jeshi fulani atashow up naye nikamuza rapture uko wapi nikamwambia hata mimi nimeingia pale ni Naivas kwa Naivas iko pale opposite which the one that used to be Barclays hapo Moyaven so niliana nikadunga nilikuwa in black nikadunga siz chako na wakapo mission center nikamdunga ikusikuwa nataka kukua you know marked before protest ianze waanze funzo na mimi nikaingia pale kuangalia waba za 1 liter ulikuwa unaziende huko chini kabisa huko nyuma ya shelf nikaona hii raya zimebuy maji serious so nilikuwa na bag just in case nisifit the nini the whatever the description cause description ya body zilikuwa black mask handkerchief na bottle of water so nilikuwa na bag kabaya nikazieka hapo nyuma nakumbuka raya fulani akaniambia niache unaenda protest niko like hey, kumbe hata nitoi Jacob nakuarika kuzulikwa kala sweat is a black na nini zile puma za black is only yani nilifika na yeye nikatolewa teke tunaweza toka naweza toka Nairobi county bado nikiwa teke to the end of the road you guys so napiga ira hapo mimi niko Kimathi hapo so mko wapi where's my people they not niko na jeshi juu tikira yake dondoka peke yake ai I dondoka na mgote unajua vile unazgotea gamse kiangalia yeye nyuma like unajua tunaenda wapi rapcha akaniambia okay sawa tumefika twende hivi mimi hata mimi sijui watu wanaenda wapi hata nimekuwa nikichekirada watu wana mitile side zani
kwa inangi hapo
hapo hizo side
hizo areas hapo ilianzia hapo kwa inangi
so kupata na hera ya kuangalia pale GPO so unajua tuko hapo nje ya Sarova so kichekitio stretch pale GPO Moshi walikuwa shaanza juga nikamwambia okay that's it mimi nimeona ya kuto mna ngelesha raya yenye ishaanza ku advance yo direction
inaenda kwa protest
anakimbia na joke hata twende kwa twende tuandamane twende kuandamane kamuza eh see that we just go we'll be honest see that tulikuwa tuchukue picha alafu before kanuke eh to post mimi nilikuwa nimekaa mkuzusha KJ alisema Alisha fanya research yake na this was fake maandamano so just going to show solidarity through a photo you can nilijipata katikati ya umati cho ila yaka ikatoa kanini handkerchief unajua sasa ila yeko sanki handkerchief kakadunga hapo sio tumefika ya name cho kanime sasa tunangoja zile raya unajua leo tunaenda pali ya vet
This dude was ready.
Mimi nilikuwa najua like the agenda of the day. Mimi nilikuwa najua ni occupy parliament. Lakini tukaachiliwa, yani kakatunukia tukua mwindi bingu. You guys, that's my protest for the day.
I'm good.
Tulirudisha. Hata nilitoa excuse. Kaza macho tupigia mwafu. Unajua I'm needed in the studio. Ula chukula niambia like you go on strong.
Kuzi usiku, hiyo siku niko nafaa kupatana na
kuna KK.
KK mwenyewe. So hiyo siku pia mimi I'll just be honest with you. So me this is what happened.
Because I tried to call him.
Yeah, nimetoka safari ndefu. Nikiwa kwa safari hakukua na kushiriki. Yeah, I'll be honest.
You guys umetoka US you guy.
Niko umetoka US. Sijashiriki. Alafu ile nimefika hivi nikashiriki siku ya kwanza hivi. Alafu jo bibi akaamua Johnny. Najua tampons na nini?
Kuna akaanza kuna awareness. Okay.
After anza kumnyesha, kuna wait to the sidelines. Okay, ile munyesho ikaisha. So protest ilikuwa Thursday.
Yeah, Thursday. Okay,
Wednesday usiku nikamwambia lazima tushiriki.
Tukaandamana.
Tukaandamana. Sasa shida ni moja. So, kadoze. Ushai doze. Kato kisha shiriki. Kisha chapaka kale ka nut. Juko unajua the next day ukiamka asubuhi. Deki waga hiko nene. Hiko nene. So, nime doze. Chuka deki kasha sama hiko nene. Alafu. Nikasikia tu mtoi ameenda chuo jo amebang mlango pa pa pa. Nikaambia mama watoto tuongeze mwingine. Mimi niko na shiriki jo asubuhi kitu masa moja. Ndio bado nilikuwa kwa shiriki.
You guys era yes go tao Ruto must go.
Zio ni saa moja asubuhi. So by the time yumu naenda, mimi after saa nishiriki, yeye anajua lazima aoge ende job. You guys mimi nilirudi pale jo hata sikuoga. Nilirudi tu pale na Buddhist ya kuto ni dose maka saa. Ngoshuka. Check. Ngoona ni mzuri kina. Mabadiliko ya serikali.
So you are preoccupied.
Yeah, you guys are preoccupied. So, you just going to go honest. Ngoona ndio ilifanya siku toka. Niko na plan kutokea. Like ilikuwa like 100%.
Blandly.
Lakini ilikuwa fiti. Ilikuwa fiti. Na ilikuwa peaceful.
Blandly do you guy. Head an orange. Iko nene. You guys
so in a car. Like an ODM.
I'm like from the previous regime. Yeah, like sisi ndio tumeathirika. Sarah yazama, of course kulikuwa na mafans kibao iko nini. So hakuna vile ningetoka maandamano mapema. Kwa sababu by the time ulikuwa na hey, iko nini kwani umeenda nyumbani mapema aje na tujaenda bunge. So Raya zikisema bunge. Pezi tuko mstari wa kwanza na this dude. Bunge. Bunge. Of course na tukakuwa soaked in me, I didn't know bagara mimi nimesaha nika nilichapotia gas yuga hapa nini tia gas ya kwanza ilitua hii
ilikuwa Kimathi Street.
Kimathi Street
because tulianza vile tulienda vile tulifika jeshi ya kwanza kabisa ilikuwa wanataka kutremka na hiyo Koinange waingie parliament through Holy Family na hapo nyuma so you guys tukatolewa mbio mpaka City Market jo mimi na yeye kijiko tulikuwa kijiko tumepanda hivyo juu na Leicester Street tukasikia nduru nje ya Nation Center jo kumbe kuna raia zingine zimeanza kuandamana hiyo side asijui kuna raia zingine hii side you guys start kwenda hapo hivyo sasa hapo ndo tulikaa hapo like 1 hour sio
hapo
sio tulikuwa tunayepa hivyo tunaenda the bazaar
kwepo huko tulipata Jackie Vike na Shiks Kapienga yuko hata iko hako hata unajua obviously tukimeet na Jackie is always yeah. Hata kuko na time ya high ni mguni pony nilivyovia hivi
tukienda mbio
tukienda mbio jo so like after kunusa nini like tia gas za kwanza ukinusa moja hai nyingine hata ichapwe ulikuwa una soja
inakuanga hivyo tia gas ya tatu ya tatu sasa unapata raia zinatembea tu kwa moshi
unakapita tu hivi like ni kama vile unaweza cheki
mapoe na zoyanga
taku taku
ya kwanza ni serious ya pili ni serious
mimi nishanusaga tia gas mara moja sijisahau
just once
shika cause wagaina choma
mapua na macho
na choma macho
na alafu
ile like ina make hard to breathe kuna zile nishaipitaga place isha happen then unapitia baadaye so bado ina sting but ile kuipata ina happen hivi na siku moja joma hawkers jo ashaanza za ovyo you guy nilisikia jo imelipuka pa 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 nikapata you guy nikiwa the bazaar na nilikuwa nimepack niko nimepark wapi tu nilitoka mbio nyingine I think siko hata nimepark hiyo siku iko pale the bazaar so mimi nilicross to baro hivi nikihepa nikirudi ngara juu niko iko nene
huko ndio atandai you guys
zizi niko nimeatandai home
oh
so that's the last time ile nene
okay ile inapoka hivyo unaona mpaka madem madem juu madem walikuwa wengi hii protest by then ya madem na madem wako na roho juu nakumbuka kuna time tulienda 680 you guys start tumeenda sasa tunataka kutokea
Cardinal Otunga
tunataka kutokea sasa hiyo barabara
kuna nini hivi tukipiga kona tu hivi tuone
you guys tuone pale
on the target you guys
you guys kuna mademo walikuwa hapo ishatupo unajua tia gazi kwa aina mbili kuna light skin na kuna dark skin sasa ka light skin ndio kale unaweza kazoea haraka si kali you guys dark skin inaingia mpaka unasikia kizunguzungu you guys unajua kuna mademo hapo walikuwa wanaambia don't run hey, no mademo wako na roho aje you guys buddies jo buddies kabisa you guys wako mpaka na lip gloss you guys washazoea tear gas it's not hurting don't run you guys are only men
madare resident
just sina jo makarao ni mimi wana target ule ndio tunataka ule wachana but is ule you guys na jo mwana
ule ndio nafatiwa shida the leaders
you know yani ilikuwa mbaya yo gas hapo unasema Cardinal
hapo tunga hapo alitupa black
tupo we didn't run mi tulikuwa tunakimbia basa unajuoga imeisha like kama umeshinda up and down for like an hour up and down 2 hours unaona watu wana disperse they don't have live ammunition uko like ah si nikuhepa tu tia gas alafu the nini ilikuwa twende tu kicharge pole pole by the time tulikuwa tusha occupy the whole of Kenyatta Avenue junction zote ile ya Nyayo hapo GPO hapa NM na pale Sarova ilikuwa all streets push back to almost ile junction ya nini almost City Market ilikuwa, zote zilikuwa packed so ilikuwa ni mcharge sasa umepata the numbers kuingia bunge you guys kwa litupo yote ya gas kumisiku wanajua si ile ya kupotea si ile ya kusimama you guys. Unajua sasa ili ni choke
Ilichoma pua, nani, one place unaenda, mimi nilisimama, alafu nilishikilia, sijui ni Kejaji Jubilee Insurance hapo opposite ile place, basically kuna itwa Simas, nilikuwa nilisikota hapo, nikajiuliza, what am I doing here, alafu pia kuna madhapo Simas alitupatia maji, big up by, yes, alitupatia, alipatia raya maji, raya ndio imechanganyikiwa. Kuna madhali alipatia raya mob maji.
Unaona it's a pia mapanic attack like unasikia tu watu wanakimbia like papa. Hiyo time hakuwa mianishi maji. Kile kilili. Kile kilili cha kuchapata na maji. You guy. Hata kwa TV I don't think wanaonyesha nanga ile speed. Hiyo kitu travel at. Like itself. Like kama si maji ku hit that thing can run you over.
Alafu
chikime chapa branch ikangoa nini mti half
unajua
nilicheki kuna mse fulani alikuwa amevaa sijui yellow alitandikwa akaspin nayo alafu akaamka
you stuff ikiwa hapo Sarova maji nafika nini maji nafika hapa NM
inatupa
Yeah, alafu ilikuwa ya pink.
Inatupa.
Ilikuwa nisha sikia gati kichwapo hiyo maji unajiku. Hapa nikajua sasa hii kitu. Mii maandamano imefika mwisho.
Wacha nienda nijikune.
Alafu kuna raya zilikuwa zimejipanga na hiyo maji. Zilikuwa zimejipanga mbaya. Kuna raya zilikuwa raya mob. Sijui mawali walitoa zile marainkot za kitambo zile za juala. Sijui zile ilikuwa.
Kulikota na dame flani ilikuwa mevaa.
You guys sasa waligeuza sasa ni mchezo. Wakiona inatupwa ndio wanaenda kwa hiyo maji.
Wanaenda kwa hiyo maji.
Makara wakaona watu hiyo wako na uji. Wako na ujinga.
Kuzinicheka sana ni sister in law. Alikuwa anatoa zile za ati kuna kaka gender reveal.
Just treat yet.
I love you Leira amesema jo ya black jo.
Kuna raya zilikao sasa after hiyo time ya maji rapta alikuwa shaanza kusaka. After pale nini 680
mguu ilikuwa imeniletea noma hapo nilikuwa na limp hapo nilikuwa na limp
hapo alikuwa na limp serious mpaka nao yetu like
kutoka pale 680 kurudi hiyo area hapo Holy Family kuja hivi mpaka kono upige 680 urudi Kenya Avenue hapo ilikuwa ni serious juu unajua hapo bado ndio City Hall iko so raya za City Hall you guys nimefunga mlango na makufuli zile kubwa kubwa because ni kama raya zitaingia zimepanda kwa manyumba zinaangalia huko juu umefuga kila mahali you get raya za Sakaja wako wanajua watu hawataki kuingia City Hall watu wanataka tu kwenda kupita huko mbele walifunga gate yote you guy
kozira iko imesema tukiwa hapo alikuwa na chocha sasa by the time kuna sio alikuwa na to surround kwa nini nasema tukishindwa ku occupy parliament tunaweza ingia pia City Hall
ira
alikuwa chaka umse I think alikuwa amepanga the whole
alikuwa nimepanga kura yote you guy
naona vile ulikuwa umepanga nini yako ya US
Nikaira ya.
Era iko panga. Kuzidi niko like, hey, mshindo nikifuata era ya, nikajua era iko na program. Mpaka ilikuwa inaangalia time. Sasa ni saa ngapi? Watu walikuwa wanafaa kuwa tusha sasa ni 12:30. We have one more.
Sikuli hii silikuwa online. Ilikuwa online and apparently hizi era ya ilikuwa zinataka by the time wase wanavote hiyo nini parliament.
Umshafika.
Raya zikuwa zina protest hapo inje. Ndiyo wasikia wakiwa huko.
Wakiwa huko inje.
Lakini sama karawa likuwa janja. Watu wakufika.
But you had other ideas. Huku niambia atituena tusimame hapa pale. Unajua kuna time tulienda nae. Ati kwa parliament kuchekirada.
You got
it. Kwa tukatumia hii street ya nini. Hii barabara ya Haile
Selassie.
Tukaingia pale Times Towers. Ndiyo tukatokea pale Harambee House. Kuchekia hapo kuna makarawa na mtu kifika pale tuvunja right
hapo ni sasa watu wapo wanakubaliwa kupita
na sasa hiyo unajua ira ya Mr. Ote Tamkai usi ndo unafaa kutoa ile yako ya ama journalist
are you guys iko na budget
covering I'm not participating alafu shida ni ira ina sawa iko eh
you guys una shida moja na tear gas ni ati uaga unanuka hata ukienda home so akisikia unanuka wanaweza
wani reporter kwa sababu there with Larry Mado
wanaweza suspect wezi nini
wezi Larry Mado chekito Larry alipatiwa access alikuwa tu hapo parliament kabisa
alikuwa tu hapo nini na alikuwa karibu na makarao lakini sasa unajua comedy house big sana hivi I think walikuwa wanaingizia wanaweza mfukuza and then awachome sio jamaa jana list ule waga na yeye wanaweza choma and then pia Larry si yeye peke yake kulikuwa na walami wengi sana niliona hapo walisaidia sana makarao wasivunje raya. Unajua wakiona hizo raya, wanaingizaga kale ka uoga, ka kiraya. Juu wakiona raya kaa, sisi raya za kawaida. You guy unaonua wojo. Kwanza, ukipatikana kwa kona mali, karao wanaona hakuna kamera. Patia rungu ine kwanza kabla kamera ikutatike. You guy jo. Unainua mkono kwa kona. Larry, you're killing me. Take pictures.
Aje Larry anafika anaanza kureport na yeye. As you can see here.
Abu jo Larry kabla ase here. Aje afisi yetu aka here. Ni haraka haraka. I have here.
As you can see here.
Walikuwa wanaingizia juu unakumbuka wale kuna makara walikuwa hapo. Sabari alikuwa ameanzia mbali. Walianza Moi Avenue and then Reyes kapita bari ya Moi Avenue. So before apita yo bari ya Moi Avenue nilikuwa naambia wamesimama. Moi Avenue hivyo yote. Walikuwa na nini? Walikuwa wanavuka barabara kidogo. Wakiona juu Reyes alikuwa na makamera hivi. Watu hiyo walikuwa na makamera hivi. So wakiona mafon tena wanarudi. Wanasema wako live, acha na wako TikTok. Acha nao wanarudia side because wanaogopa. Sababu kuna hiyo vako niliona imetokea karawa kiattack. Kijana mayang wana expose pia mtoyo wake.
Kuzenza kwa fani. Wetu kama Jonathan ndikwa. Tandikwa hapo alafu Larry amekuja ku report. Hajafai kusaidia. The reporter is not supposed to help.
Just so Larry atakam to hapo.
As you can see the police are using
the completely maiming him.
Yes. Okay. The police are using violence. But Larry didn't say Larry.
Excessive force.
Kwa hiyo Larry ni saidia. Kwa sababu Christian Manpura anauliza, so what is this saying? What is he asking? He's asking if I could help him, but because of the code of ethics of a journalist, I'm just here to report.
I'm just going to respectfully pass him.
Reporters who make the news. So I wish I got pahali. After news doing a course, and I'm more like, let me hire a few actors. But I go like, so are there any casualties? I go on a walk. I love, yes, the police. They dislocated his jaw.
kuna raya ilifanya gaivo alafu ikaletwa used to work used to be an international journalist
kanaenda gaivo
alafu akadipotiwa
sahi lakini
kwanga big time
hii ya Kenya
get the news you make
headlines
the news. So they are running battles kina hiyo kibiza
juu kuna kadem nikienda kuchukua video hapo archives. Kuna kadem jo ka TikToker jo. Kalikuwa kana focus jo na makarao you guys. Na I'm here with police officers you guys wanaanza kurudi nyuma.
Ataka gesto.
Wanalenga you guys wanaanza kuondokea camera. So walikuwa wanaogopa today mjo tulikuwa na courage you guys. Tunamaka kwa makarao kuchukua ma video jo. Kuna mwingine niliona tu na wachukua hivi kiraya. And these are the police officers. You guys alafu unajua hizo toka hapo. Jo amepostiwa hapo na Mbigi. So kwa mpostiwa Moi Avenue, hata uchukuliwe video, you guys unachukuliwa tuko umengoba tuwezi toka.
Yeah, yeah.
So I think hiyo vako ya kuchukua masura za makarao karibu wote, I think wamefika mahali wako wanawezi handle hiyo riot, kama hizo zingine.
Makarao walichoka. Kunata wasi niliona wakiwapatia soda.
Check him safe lani hapo waliwapatia nile Fanta Pineapple. Ni kwa kani Fanta Passion.
Yeah.
You're so passionate it. About your work. Ziko na waliko mibambika mbaya.
Walipatia soda lakini sinaja ni illegal yuge kupatia raya kwa riot chakula. Unaweza kuwa umespike na kitu kama ya kulala hivi. Akimaliza yuge wache maganzu. Wanama unaambiwa advance, unajua kuna kuna hiyo raya, kuna hiyo raya wakarao gana life mbaya juu mbigi anakuanga nyuma alafu wale hawana don ndio wako mbele, unaambiwa advance you guys wote wamelala
they in advance sleep
yeah
love you Gen Z ile natumia all avenues ai wanaweza wake anything kwa kwa song
so yeah, cause, hey, wali pass hizo matambla haraka
yeah.
Zinakuwaga na njaa.
Hige walikuwa ubao. Mm. And then sunajua makarao. Waki nusa tiagas. Sika sisi. Hawaezi hepa watoke kwa hiyo vicinity.
Lazimu maintain hapo.
Una maintain tu nayo. Una maintain iki nayo mpaka sa ile itaisha.
Unachifanyi kudhuru. Lakini deep down.
Juu kuna place walikuwa. Apo, iyo place ulisema hapo Simas.
Yapo Simas.
Hata hao walikuwa wanapewa maji. The same way ya kazi mnapewa maji. The same way pia hao wanapewa maji.
Hapo maji.
Imewalemea mbaya.
Sisi na jaraya za kurudisha zijaicha leo.
Au returning officer.
Raya za kurudisha zikirudisha. Wageti hiyo moshi au pia wana na mali. Sisi tunaitisha maji. Sasa na mtu, wanajipanguza and then wanao wamerudi kwa gari.
Alafu unajua unapata ga mmoja wao ni mtiaji. Like I don't need kutumia hizi tear gas. Lakini kama mtiaji fulani kanaamua kurusha then wanarudishiwa. Unajua mmekosana na wewe
kana advance.
Jota kwa haraka gani?
Jota nini hizo tear gas? Wakitupa there's a way wanafaa kuwa na nini? Wanafaa kucheck. Kama iki hit the ground, it will detonate. Walikuwa class, Joe.
Wendo kuna sama wali watch footage yao?
Kuna video liku ina go around, Joe.
Mtu wali record?
Yes.
Like some TikToker?
Yes, like a TikToker cop. Because I don't think this was meant for the public. Walikuwa nazushiwa. Sasa nyinyi demonstrator anashika. Mna mtu pia demonstrator anashika, alafu wanarudishia. This is what happens. Angaliere. So nile anafunguliwa the whole canister is dissected. Of course wanaonyesha kuna some substances iko ndani ya can. This is why you nini. This is the nozzle. The nozzle around it kuna like a seal. There's a seal kwa mfereji alafu it has nozzles. Hiyo ndio ya ku release. So you release whatever you gas in mix na the elements iko huko. So that compound yo ziki mix inaanza kuwa dangerous kwa mwananchi. Ni kana anza kunini. Kana crack you guy.
Kana anza kutoa.
So walikuwa naambiwa, before you throw it, just make sure nini. Hata wakifunzwa, nilikuwa nasikia huko background wakikohoa.
Kamerili siyo tayari.
Azinio kitu kufungwa tu hivi, yani ikiwa in contact na air ni dangerous.
Na ira inafunza haiko inakohoa. Inazoea.
Yeah, inazoea.
Hello, sasa. Kwa nasema, sasa mkufungwa hapa.
Unachilia. Gen Z anasema Z.
I'm sure maybe that's why most of them they don't make it. They don't understand the class.
Yeah.
Cuz you know you can't get through the class without choking.
Unajua
maybe hata kuonyesha hiyo part ya kusilu kuna sneeze ama kumefunga macho. I don't know, they should do that behind glass whatever ama in a film chamber.
Afu nje time wanakuaga lucky ni kuna vitu makarao do zile watu wafanyia yake. Usha notice kama hiyo siku on Thursday ama Tuesday, one of the two days walirusha tear gas canister ndani ya matri. So we try kumajini kazi lezile raya ziko zina kunywa soda. Ziko passionate about the Fanta. Yuko nazirushi hapo ndani. Yes, tatoka hapo na hasira ingine.
Tatoka hapo na hasira.
Sasa, should I take the drink? Ama nitafute protest ula mirusha wa kitu. Because I think yoneza kwa very good tactic. Hile muna ziconfuse. Ziko hapo. Hama nazileteta both logi. Kula mwana unalisha hiyo shit hapa. Unakalitone.
Wanaza confuse you on a dish by the way. Una gava inafaya wapatia chakula. Unajiza raya, si tulikuwa tunakula. Kama mimi na raya tulipewa mpaka glucose. Gen Z walikuwa na dish. Lakini hizo raya, from morning you guys.
Zina bantu kala.
Wako wamekula anything. By the time inafika 4, you guys walikuwa tupitia gas. Walikuwa wanaangalia tu raya za kawaida. Utamazigo. Thomas go. You guy wanaangalia raya za kawaida. Juko energized sailing in. Kuna raya. Alafu unajua kuna watu wanapeana maji. Kuna mabiashara juu kuna biz fulani niliona wanapeana maji. Wewe ni restaurant. You guy walikuwa wamejazama maji wanapea raya za kawaida.
Sama karao. Unajua hizi mataxi zinainuka. Zinaumiza biashara. You guy unaamua tu iko nene.
Unaamua tu saidia raya za kawaida.
Hata nisaidia raya za kawaida.
Alafu unajua kitu kingine na ama protesta. Nili notice kuna wengine wako na mask. Kuli notice?
Mask za... Ile time tulienda pale kuchunguza.
Yeah,
you guy kuna dudes of nare ziko na hayo.
Add glasses. Like safety. Safety eyewear.
Yeah, sindu natikia. Waseka kina nani? Akina ishongo wakiona hiyo. Yuhu njona nenda kuonyesha toen. Nisha toen wako. Noona. It's just then. And this one was captured on an iPhone. Zinaje hizo. Kuzinabidi sawa jitetena hivo.
Kuna raya moja ilikuwa na hizo ma...
Tulicheki kwa juala.
Yeah.
Ile time likuwa menda kusurvey kama...
Uko mbele.
Uneza pita parliament kiraya. Walikuwa meka sasa baria.
Bas.
Apo after AG's office. Walikuwa wameka sasa hiyo, walikuwa wameka hizo matrack zao, and they were heavily armed. So, kuna raya ilikuwa imesimama hapo, pata ijui kucheza undercover. Ndani ya juala, kuna hizo ma, zile ma lab glasses.
Alafu hizo.
Alafu hicho kinini.
kuna raya ilikuwa naza kuswim. So, zimemfunika hapa kabisa. So, kana imeonajua hizi, inakupiga tu mapua pekea. Macho yuko protected. Ambi ulijuaje macho. Ati, sinilikuwa Tuesday. Unajua sinilikuwa Thursday. Kume nilikuwa ilikuja Tuesday kalani.
I'm going to swim.
Ndiyo manasema ama vijana waenda wakiget hizo stuff. Because sasa, next time, maybe kuna wengi watakuja na hizo za kuswim. Juu za kuswim zinapatika na mbawa kwa mtumba. Zinafunika hapa kabisa. Yani zinakaza macho. Ziko na blada.
Alafu, hizi white wanya ulikuwa nganazo, unajua ulikuwa nafikiria ni... Ni kushtua you guys. Ni kwa nafikiria ni like a way of...
Hiyo nini ya
kwa uso. Kume ni toothpaste.
Hey.
Ni kwa narada.
Ni paste.
Si hata matoothpaste. Mime mbo na...
Hata hapa hivi.
Ni mkibonga na chucks ndiyo nime.
Ukajua juu.
Ndiyo nikajua. Niko like, kume ni kwa toothpaste.
Niko naangalia niko like. Saidia.
Oh.
Mademo likuwa mpaka hapa kwa macho. So inawakolea...
Miko wanasema ni a body thing.
Zii.
Kume mina umia.
Zii. Mabadis wanajua hizi story jo. Hii kitu ikiendelea, yige ikiendelea for 3 weeks. Mabadis watakuwa shajua kudili na tear gas kabisa. Makara watakuwa natupa kuna raya inaepa. Ruto sasa hii kitu mahali higo. Mina kambia washachua mambo ya tear gas. Because sasa kama hizo raya za maji, nimekushua kuna raya zilikuwa zinakuja na hizo nguwa za majuala. And then saa tear gas washajua. So hakuna kitu kingine imebaki.
Hey, but
wako prepared kabisa.
Kwa sababu vile mebongajua like kuna hasa alikuwa amevaa hizo nini kwa macho. Imenikumbusha unajua like ile inaitwa ni being well prepared. So kuna vitu mababi hujua zile si atujuagi you guys. Kwa sababu sisi tunatoka from poverty. Ile ukiangalia nyuma huko like this is where I'm from. Alafu sasa hiyo unasikia raya kaka Kimani Ishongwa inasema mababi ndio wana protest. Ukiwa unashindwa hii raya ina maanisha
nini? Ina maanisha nini?
Zile shida tumeona hapa nje. Kuna story fulani vile nili interview Paul Chelimo alipatia story fulani nilifaindikiwa fani sana. Ira ya jo ishaendaga hapa ikuna kinakimbia kwa inakimbia for Kenya unajua so kulikuwa na college games
representing us yes
college games shaenda ika represent Kenya alafu kurudi jo kwa airport hakuna mtu wa kuireceive alafu kajam jo ikaenda kwa ofisi za athletics hapa athletics Kenya ai kambo yenye tulia buda lakini at least chukua the gear that you can use to be running iraje ilipatiwa ka short na ka top fulani so ika top ilikuwa ni a boy but short
top boy
yeah short na juwezi jua jo. Kama umetoka from a poverty ya guanka sisi jo. So ilipatua short jo. Isha ishia jo Colorado. Inakimbia jo inashindu. Kwa nini dekina? Inachapua na hewa hivi.
Alidungu ya tekla rolupe.
Sasa yeah. Madame. Madame walami ndo kamuza like. Oh, hey Paul. what's wrong, why are you wearing a girl's whatever whatever, duraje you can notice you ilipatwa nguo yako alafu rapcha usikaga story fulani like raya zile za watch Paul Chelimo siende zi watch when he was giving that story it had noticed like I looked sad because it took me back to the days of poverty.
You cringed. Yeah.
Na kukajua kuna siku mother, mother shaku jajua kutoka Gikomba tu. Ame nibaia shati. Nikafurahia, hii shati nakaa vizuri sana. Rapcha, shegu za shati choka shino, hizi shoulder. Yuko na ka sponge fulani jayika. Alafu
Erika blouse.
Unaangalia button. This button iko there. Button iko inside here iko. Alafu unajua inakaa poa sana. So the only thing unaweza do ni kwenda uchukue toilet to sponge. Alafu uifunge. Uifunge. Uhope ukitembea the streets of Nairobi.
Lovely joke of blouse. Kana kuanga slim huku.
Si ndio?
Ya west. Ni slim hapa. Love jia madiaba.
Jia poverty ya guad. So you guy, poverty isha ikifikisha?
You guy isha nifikisha hapo. Isha nifikisha hapo. Pia mi mada isha nchukulia. Yeah, you guy. Nikuwa 13 ndiyo ndiyo nakimbiza 14. You guy blouse. Ya madame. Hizi ma buttons. Nikuwa semi-circle. Yalaku ni za purple. Simi nikafikia ni design. Sikujua kuna buttons za kidema. You guy, lakini ile kitu yenye ilifanya nikashtuka ni kola. Hii kola you guy. Zilikuwa refu jo zinafika hapa. Zile kama mapua ya sungura jo.
Because ina follow your shoulders.
So you guy raja. Mimi nime stretch jo ilikuwa Sunday best. mother ameniambia
looking fly.
Hiyo nguo si ya kuvaa kila siku. Hiyo nguo ni ya kanisa. Yes ni shai vajo.
Siku ya kanisa.
Jo mimi toto misa niko pale mbele. You guys niko front jo na nimevaa blouse ya madame. Naona wa mother wananiangalia.
Toto misa.
Kijana. Kijana. Ameenda kwa ukweli. Kijana yako sawa. You guys mimi niko hapo jo na Sunday.
Yoni mother's best.
Yeah, niko niko hapo na Sunday best. Nilikuja kujua baadaye nitaliwa na raya mtaa. Kanaambia jo inakaya mama. Nikamwambia mama nzi gani jo? Shughulika na mambo yako mno nilijudiaga. Za madem ni nina kwa ga left. Sikuwa najua. Nilijua hapo inakuwa ga left.
Kusa think hata ira ushaid pata ga story for pia hipster ushava.
You guy hipster ni shava. Hipster ni shava. Hiyo time tu ya mother. Mother kunibaia. Shava you guy kama ni shika. Sasa unajua? Bado kulikuwa kulikuwa na formia hizo matai hizo jinsta lakini za blanda yangu jo unajua kuna vile inaweza kuota lakini jachomwa you guy jo you guy haga ilikuwa imechomoka jo ushaona ile you guy unaenda kuweka wallet jo unajua wallet na kwa mfuko ya nyuma you guy kana kataa kuingia jo juu haga. Yige mahali washaanza kuniambia hii jinsi yako mbona ina stretch hivyo? Ah, gani leo?
Stretch. Ndizo maboy na mademo are different.
Different.
Boy utaivaa takwa mimi rasa yako but iko straight. Ya dewe inachukua shape ya haga.
Yige imechukua mpaka hapa down. Hapa chini ya haga hapa imeshika mpaka hapa.
Imekashikilia vizuri.
You guy.
Ukitambia ule nini inaitwa Geto wa sarayezi na penda regi kutemia na tu party ba.
Yeah. Mi nisha ikuwa na katra uchu. Nikuwa na kalaik uchu. Yon likuwa natokia nayo na lofa. Hapo juu ilikuwa tu correct. Azi inuku down ilikuwa ni somehow belly bottom. Na check kana stretch yo design. Sikuwa na noma. Lakini saa blanda. Blanda ilikuwa ni hapa kwa zip uchu. Nikafikiria ni design. Na niko mimi nilikuwa almost form 3 hapo. So, nacheki e-zip. sipili kuna toshana hivi
ni ndogo
ni kadogo eh ni kadogo kwa toshana hivi
woka sema you've discovered a new design
kajua saa hii form likuficha na ba na backhole domain ndio unajipenda kuchunguza watu domain anaweza kama hapa atuambie kila mtu chenye amevaa ah hii ni Louis Trapadon hiyo ah hii ni sijui hii ni Mark and Spencer ah sasa kama kaniambia eh hii ni ya kibitches Jojo ika make sense. Jukojo ilikuwa ni blanda. Jojo ya kadeki ilikuwa na kachomolade.
Nyeto.
Juni shafungwa zipio. So zip. Nikinyora. Nikinyora niko natoa trau. Mimi nafikiria. Ah, mimi nafikiria tu ni design. Hii maneno hii fashion hizi siku zetu. Alafu kulikuwa na niwasha. Sababu hapo ilikuwa thin. So nilikuwa na shina nikiji. Nikijikuna. Sometimes unacheki mademo akasema, I can't wait to get out of my clothes. Kwa nilikuwa naona geti ya kwetu na furahi.
Pia haga imeshikiliwa.
Alafu unajua huku nyuma. Huku nyuma. Huku nyuma unajua mademo kibaitrao, upima. Upima achi yao. So kama kulikuwa kadogo. So mimi nikivaa akifika hapa naanza kurukaru. Naanza kurukaruka. Atokea mtu.
Guy tunajua jo. Boba tu bana.
But kitambo so long as umeletwa kitu.
Ilikuwa
clothing was. Clothing was an, a basic need. Ukidungwa tu.
Kidungwa. Afu unajua vile umesema hivyo jo hata ni sifujora yangu jo ya kawaida. Inaitwa Mr. Natal, jo asante for the clothing.
Any dope.
It's been many days. There's a day I wore something like this, and it is. Hodo na cheza. So yu nikirino ni bamba na hizi protest. Lezi naendelea ku happen. Na say, wanafikiria ni mchezo. At it's rich kids, it's what. Zizi, ni wasi, wame go through poverty. Ileta yu nyimu naendesha ma Maybach huko. Nyinyi ndio mko rich. Sisi ya tuko rich. Sisi tuna struggle. Every single shilling to me, and it's an honest living. Like, Rapture, imu wako ushaibia mtu.
There you guys, hijo.
Ian ushaibia mtu.
What ata kuibia
kwa? Like every shilling ume earn ni an honest shilling.
Yeah.
Alafu raia nataka ituite rich. Wewe unanunua Maybach Buddha. Ni biashara gani uko nayo inaweza nunua Maybach? Ulicheki mpaka raia za parliament zikozimeshtuka jo. Siko jo. Like Sudi ametokea na Maybach.
Yeah, Sudi yako na Maybach.
Yeah jo. You guy inafika ile level paka. Your time. Uko na mtu yako hapo umesimama kumwambia education is important. Which education? Which education? Okay. Mtu yako anafika class 7. Akuambia I don't see myself continuing unless you take me to highway. I don't see myself continuing.
Lakini no job Rapture.
Yeah.
Ira haya inajifanya ngai doesn't know high people. Yeye na Sudi born the same year. Yeye na Sudi went to the same primary school.
You guy Josudi
le no Olympic.
Naira Olympic.
Wali kama Olympic.
Yeah.
Oh.
Shida ni
mwaka gani?
Sisi tunakwambia shida ni nini? Rapture. Alikuwa invisible student. Hey, nasikia raya zilienda na yeye hiyo chuo. Ziko zinashukia tu pages zinafunguka. Oscar.
Wewe ulikuwa limo.
Ila haya ikuwa limo. Higa haya ikuwa limo, sisi mimi pia ningekuwa hapo. Now you have an Olympic student with a Maybach. What does this show us? Yura haya ni raya sioka. Inaendesha Maybach. Alafu inakuonyesha.
Maybach.
Yeah, you touch at least 30 million. By the time inafika Kenya?
30 million.
Yeah, juzi ma tax zetu. By the time inafika gapa inakuwaga ka 30M. Yeah. Alafu ile unajua sasa inabidigi mimi nikiona Maybach, yeah, itabidi nikuwe na entourage. Gari iko mbele na nyingine iko nyuma tu. Usiguze gari yangu kutoka nyuma na hiyo. Hizo mbili za kuprotect kiwa hapa katikati. Yeah, cuz raya ma trip yanaweza kuja ila kaka basi ndio lakini si basi.
Uko na 2E250.
Yeah.
Alafu unajua front and rear za Kenya wanganiza kiraya. Mtu anaweza kugwara alafu akwambia ah niko na mechanic Grogon, you guy na ni Maybach.
Ah ni Maybach. Maybach Jonathan
kama Express pati NZD ya.
Hey, wanakugaraza ovyo. Alafu unajua hata kama angalia side mirror. Akamwambia, ninasema tuweke hii gari. Anaulisa tu. So huku gari vile nimeiona. ya Pro Box inaingia hapo vizuri. You guys na ni Maybach.
Na ni Maybach jo. Alafu unajua Maybach latest car size you guys kwa sure ni very intelligent car. Unajua. Utapata hizo automatic braking nini. Ile yeye sikugonga lakini unaweza igonga. Maybach ya nguvu kabisa. Sio rahisi kuna Maybach jo. Hizo ni rayo ukiona kwa nini zimejam na sisi. Kwa sababu kuna story fulani nilicheki jo Alai alikuwa anasema jo. Unajua State House inafaa kupelekwa viti. Kani viti za pesa ngapi jo furniture ya State House? Kani 1 billion shillings furniture. Alafu it gets billion. More interesting. Unajua nani amepata hiyo tender jo? Allegedly. Millicent Omanga jo.
Achacha na miti.
Eh jo.
Ye na wood.
Eh jo. Ye na wood.
Wow.
You guys get your contract.
You get 1 billion to supply. Na supply State House ni ofisi tu ya Ruto.
Ati si na si furniture haikuwa. You guys are easy. Hizi zilikuwa on offer. Victoria Furniture. Sindio? Ini kiti ukaliwa kushinda kiti ya State House. Kusahau kiti ya State House, mdosi yuko?
Yeah, yeah. Haijui mwenyewe.
Yeah, haijui mwenyewe.
Yeah. Ameenda ukali ingine White House.
Hizi vitu. Acheki. Kusahau gava ineza import vitu bila kutumia tax. Ama gava ineza tumia raya za kamiti kutengeneza viti. Sindio? Wee jo unasikia jo State House 1 billion. Unafikiri Millicent Omanga atasema reject that nini bill?
Ah, zizi.
Wateki. Na hii ndo vile sio ucheza kana
taxpayers money. You guy accept. You guy hata mimi nikakuwa hapo hivyo. You guy ni accept jo. Mimi ndio naweza kuwa hapo sasa mimi ndio ishongwa. Ah, hii yote ni my iPhone Ruto usijali. Hao ni watu hawajasoya hata tia kasi nimeona uko. You guy namconvince. Namconvince hakuna protest jo.
Yeah.
Namconvince kabisa. Juu unajua convince orezo hakuna threat. Ajira yake kijua kuna threat you guy.
Yeah, inaweza chukua hiyo contract
kutoka kwa mimi. Ina kara ya inaweza fanya mambo.
Inaweza chukua hiyo contract. So kuna hiyo story, kuna story mbili nilifind Alaya li highlight zilikuwa interesting. So kuna huyo mother jo, supplier 1 billion ya seats. Okay, so that au pesa ya taxpayer.
Yeah.
Because ma countries imeendelea. Size White House, the most powerful White House in the world.
Yeah.
Wakisema wako na bill, wacha trick convert 1 billion, si ndio? Shillings. Into dollars. Sindu itakam to around maybe 8 million. $8 million. Wakisema wanataka kutumia $8 million kuchange viti. Wasiwa states wata riot. You ni states. You guys, sisi ni third world country. Washa yona kiti. Ni viti gani hizi za 1 billion, you guys? Yeah,
tumetupambao.
Ni viti gani hizi za 1 billion? Your White House ni big ya. State House ni big ya. Wewe your State House inakalia niza chukua viti za 1 billion?
Siko na ofisi tu ya Ruto na sita.
Actually, sijeo na picha ya State House. Niko like, ama akiwa pale wakiomba before meeting. Niko like, we need to change that.
Hakuna.
Mi sijeo na anything yenye inafaa kuchenjiwa. But enyewe na ni Omanga. Omanga unajua ametest a lot of furnitures.
Yeah. Wewe ulichiketa ile nini? Ile raya yake. Ile raya yake unajua ili ulichekile ili chill. Even after ile picha yake kutokea, ile raya ili baki.
Ah, you guy una baki.
Unajua sisi tulikuwa tunashangaa, watu walikuwa wanashangaa, which bed is that?
Si nakwambia Ian. Jesus amaga like give my woman cheats I'll walk out. Demi yako amecheat, tu alafu kuje like there's a 1 billion shilling tender coming. Raja, uko makosa utendeka. The next thing namuuliza, ulinyanya mbo? Hapana. Okay. God, 1 billion ni domo. Ile raya niliona.
You 1 billion.
Unaona iko hapo juu unashindwa ile raya stick around kwa nini? Like it does not get more disrespectful than that. Na ila raeli stick around. You gain 1 billion shillings. Out of your 1 billion, meza kuwa sure, only the maximum wanaenda kutumia kwa hizo viti ni 50 million. Na in 50 wanaenda kusplit. Na hii 50 million ni viti zingine za ajabu. Hizi ni viti za ajabu.
Sini viti za hapa prisons hapa.
Alafu.
Prisons,
yeah. Ni kali, but.
Ian.
Yeah.
Tupatiwa 1 billion saizi sisi. Tunachukua 950 hata tuna nini tunachukua 960 na kuleke buda ni aje chukua ka 320 chukua ka 320 chukua ka 320 nasema sasa waje tuende China tu supply viti. You guys tunachukua cargo plane tunaenda tunachukua viti by time tunakaa hapa. Ruto anakaa hivi mpaka ataongea ki Chinese so ching chong chong kiti ni kali. Na tumejaza State House kila pahali mpaka Shalin tumebaya mpaka kiti ya kuswing tu hapo.
Ile rocking chair.
Hii ni do yetu inatumika. Lakini
hiyo ni do yetu wanaiba.
Na hiyo
State
sasa.
House. Hiyo State House ilibodi walikuwa wametumia do juzi ku renovate. Kwa nini wanatumia pesa mingi
hapo? Ni tiles.
Yeah, hizo ni tiles. Alafu
sisi hizo ni tiles hapo nje.
Alafu sasa utapata next week mafala zitatani kitu tribal.
Yeah.
Utapata fala fulani imetoka, ah huyu ni mtu wetu. Mtu wenyu aje? Hii wewe niambie hii 1 billion inaende Umanga. Umanga hata si mtu wenyu. It's not about you, it's about them. They themselves peke yao.
Mm. Alafu pia they identify themselves.
Yeah.
Wanaji identify.
Yeah, wanakula hiyo taxpayers money. Wanakula eating it with a big
guy kama suit yako na hiyo Maybach.
Yeah.
You gani liona kwa video ya Jay-Z? Jay-Z ame rap 20 years ndio apate hiyo gari. Yeah. Jay-Z amefanya kazi, jua ame hustle. Akiwa nayo mpaka hizo raya za Brooklyn. Zinampatia heshima jo.
Okay, but unajua ni bamba kwa nini nasema Jay-Z ame rap 20 years. But tunasahau hii ni gava ya Ruto. Yeah. Sudi amekuwa a rap for more than.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Biane baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.